When I bless the lap when you get some souls on the wall, you know. Good luck, ghost luck. Alongside guardian angel talking about some daddy. Yo.
Still alive.
Let's go.
Nikiwa kwa matendo ya mwili ulinipenda ukunitupa. Nimekukosea mara nyingi ukanipenda na msamaha. Na bado nakushanga ujanichoka ujanichoka. Kitazama kwenye listi mimi sikudhani ungenisame. Sikuwa na faida pengine ungesha nizika ila ukaniacha nisimulie wema wako wewe.
Afadhali Yesu, afadhali Yesu, afadhali wewe, afadhali Yesu.
Shaka
wema wako na upole.
Come on.